ukwelesilingweni kungalula ngaphezulu kokucabanga. Ngisho amaKristu asekhonza iminyaka awile phambilini. Ohlelweni ezomndeni namhlanje sizokhuluma ngekhona longathembeki emshadweni nokuthi umthandazo nokuma kungasilonda kanjani kulesi silingo. Hlala ungasuki ukuze ukuthexa. Angithathe ithuba ngibingelele umlaleli omhle. Ezomndeni uhlelo lokulethela izeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Ubaba usibhala umbuzo omkhulu ngomkhuleko nesilingo. Uthe, uma ngithandaza, uNkulunkulu ngeke yini angivikele kulingweni. Nasi isizathu sokubuza kwami. Nakuba ngingazi umngozi obungase duze nomshado wami ngokwempilo yawo. Nokho ngisenovalo ukuthi ndlanathizeni ngisengashelela ngiwele ekuphingeni. Ngisanda kuzwa indoda ivuma ukuthi iwele kulesi silingo nanxa ibithembekile emshadweni wayo. Nakuba ibizame kaningi ithandazela ungaweli esonweni socansi. Lokho kungesabisile. Kungani uNkulunkulu enqaba ukuphendula umthandazo njalo na? Angakho phela ukuthi le ndoda ibicela imoto entsha noma isuduke seligcwele imali. Ibifuna ukugcineka nje phaqa imsulwa. Ngingamthemba uNkulunkulu ekuphendeleni umthandazo wami engangenene kulingweni noma cha? Kubuka sengathi kithi uJesu lethi icebo elinzulu eliyimpendulo embuzweni wakho kuMark 14:38. Lindani nithandaze kuze ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kepha inyama ibuthaka. Kumqondo omuhle uhlala sikhuleka ukuba iNkosi isivikele esilingweni Matthew 6:13. Kodwa umthandazo ngokwawo kawenele, ikakhulukazi la khona kuthinta ukuthembeka emshadweni. Uma sesenze lesi sicelo kubaba wethu osezulwini, sidinga ukuba silinde siqaphe ngemiqondo yethu. Sidinga ukuqwasha, sihlale sigadile. Uma singakwenzi lokho, sophupha sesekhulukuthi dadwethu kababa. Sesengahuhwa zinkanuko zethu nobuqili bukaSathane. Jakobe 1:14. Kungani? Ingoba inyama ibuthaka. Uma ufuna ukubalekela ukuhuhwa nokuphinga, kumele ubophe iy'nkalo zakho ngazo zonke iy'khali iNkosi ezibeke kuwe. Ucele uvikelo lwayo. Yenza ingqondo ime iqine, bese udedisa amehlo akho kude nonoxhaka ongaqhamuka ngokuzuma. Ukwenza kanjani-ke lokhu? Kufuna uqale ngawe qobo ukuthi kungani lokhu kwesaba kukusabisa. Ngakube uhlala usesikhaleni sesilingo socansi? Ngakube ongayiphethe kahle usemusha noma usuthe xaxa? Ngakube ikhona into emndenini wakini ekubeka kulolu valo ongaba izehlukaniso, ukuphinga okwake kwenzeka emndenini, uhlukumezo? Uyaba nempe enhlizweni yokuzizwa ungaphephile, ungazethembi? Ngakube wena nomkakho ukuthola kunzima ukuxoxa ngemizwa nemicabango yakhe ejulile? Ngokwethu ukubuka udaba olumqoka lapha ukukwazi ukuxhumana. Abashadile, abavulekile nabavulekelene, abakwazi ukuxoxa, yibo abanamathuba amahle okuyiqapha emshadweni. Bavamise ukuhamba ibanga elide emshadweni yabo. Kungasiza ukucela usizo nakwabanye. Thola indlela ukuzibeka esweni labanye abazalwane ukuze uphephe nanokuthi futhi uzize ubophezelekile. Elinye lamathuluzi elisebenzisayo iFocus on the Family ukuqinisa imshado yi-online marriage assessment. Noma ningabantu abasanda kungena othandweni, nisathembisene nje, kumbe nisanda kushada, kumbe sekuneminyaka nashada, leli thuluzi lokuzihlola lizonikhombisa iy'ngxenye lakhona nicwebezela emshadweni wenu. Liphinde futhi linivezele iy'ngxenye isadinga ukupholishwa. Kuthi uma uqeda kuyo bezothola i-feedback eveza amandla nobuthaka kwiy'ngxenye thizeni njengabashadile. Umeluleki oqeqeshiwe anganisiza ukwenza le assessment ngomshado wenu, ngxenye zonke zobudlelwane enimandla nenibuthaka kukho ebudlaneni benu. Sicela ungathandabuzi ukushala umnyango wezokweluleka kwabaka Focus on the Family enombolweni ethi 031 716 3300. Ungaphinde xhumane futhi ke nongoti, kumbe lo mnyango ukuxhumanise nongoti abaseduze nawe. Kuyakhuthaza ukwazi ukuthi ufuna ukuvikela umshado wakho. Sikhuleka ukuba klama imngcele efanele ze ukwazi ukwenza lokho. lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.